Imagine that Jesus decided to take a trip from heaven. To go on a ministry tour through the Americas. And imagine he was going to stay in Charlotte for one night only. After a long day of ministry, where do you think Jesus would spend the night? Would he stay in a 5-star hotel and avoid all the crowds? Or would he stay with one of the pastors in town? Maybe the pastor of the biggest multi-site megachurch? Or the pastor of the most doctrinally faithful church? Would he stay in the humble home of a prayerful Christian that not many people knew? Or would he stay in the fancy home of a rich Christian businessman who was questioned for his business practices? Let's take a look at the story of Zacchaeus and see what it tells us about our king. Luke 19, verses 1 through 10, I'll be reading from the NIV. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he couldn't see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He's gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here now I give half of my possessions to the poor. And if I've cheated anybody out of anything, I will give back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost."
Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Natazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu, ni mtu wa namna gani. Asiwezi kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, "Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako." Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinungunika wote, wakisema, "Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi." Zakayo akasimama, akamwambia, "Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Na ikiwa nimemnyanganya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, "Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea."
We're learning about grace from the Gospel of Luke this morning.
Tuko tunaongea kwa sababu ya neema kutoka katika kitabu cha Luka asubuhi ya leo.
The story of Zacchaeus highlights for us the grace that seeks the lost.
Na tunaongea kwa sababu ya Zakayo aliyetafuta neema kutoka kwa Bwana.
Verse 10 that we just read says, "For the Son of Man came to seek That means to search for, to look out, to try to find. You played hide and seek before. The Son of Man came to seek and save the lost.
Kama tulivyoongea kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
I want to make 2 points this morning.
Nitakwenda kuongea kwa sababu ya maneno mawili asubuhi ya leo.
First, Jesus is our Savior who sought us.
Kitu cha kwanza, Yesu Kristo ni mwokozi wetu aliyetuokoa.
And second, Jesus is our example and he teaches us to seek the lost.
Na kitu cha pili, Yesu Kristo ni mfano ambaye ametufundisha sisi kumtafuta Bwana.
First, Jesus is our Savior who seeks us.
Kitu cha kwanza, Yesu Kristo ni mwokozi aliyetutafuta sisi.
Jesus didn't choose to stay with any of the religious citizens of Jericho.
Yesu Kristo aliweza kukaa pamoja na watu wa Yeriko.
Instead, he went and found Zacchaeus and spent the night at his house.
Na alikwenda kuonana na Zakayo na akakwenda kumaliza kupoteza muda wote wa usiku nyumbani kwake.
He passed by many upstanding citizens of Jericho and gave special attention to a notorious sinner of the town.
Na alikwenda kukaa na watu wa Yeriko na wale watu walienda kutia mtazamo wao kwake ili waangalie ni kitu gani kitakachotokea kuhusu hali ya watu wenye dhambi.
There are actually many connections between this story and the parable of the prodigal son, which Pastor Cody preached on recently.
Na hii mfano inakwenda kufanana na mfano ya Mfarisayo ambaye alikuwa na mambo fulani na mambo yake ya uchumi.
Zacchaeus is a lost son of Abraham, just like the lost sheep and the lost coin and the lost son from the parables of Luke 15.
Na Zakayo alienda kuonekana kuwa kama vile mfano wa mwana mpotevu.
These two passages are the only places in Luke 15 and Luke 19 are the only places in Luke where the things are called lost like this.
Na katika maandiko haya ndipo hapo palionda kuandikwa vitu ambavyo vinaonyesha mambo ya mtu aliyepotea au kupotea.
Jesus tells the parable of the prodigal son in response to some Pharisees who are grumbling that he's hanging out with sinners.
Na Yesu Kristo amekwenda kuleta mfano huu kwa sababu ya wale waliopotea na kwa sababu ya yule Mfarisayo.
And the citizens of Jericho grumble that Jesus wants to spend the night with Zacchaeus.
Na watu wa Yeriko walikuwa pale walikuwa wakishangaa wakiona kwamba Yesu Kristo amekwenda kumaliza usiku wote katika nyumba ya Zakayo.
In contrast to all this grumbling, Jesus says that when one sinner repents, the angels in heaven rejoice.
Na Yesu Kristo alisema ya kwamba ikiwa mtu mmoja anaweza kuokoka, ina maana kutakuwa furaha kubwa katika malaika huko mbinguni.
And we even see Zacchaeus share in this joy when he repents, even in spite of the fact that he empties half of his bank account.
Na utaweza kuona furaha ya Zakayo baada ya yeye kuokoka na kumkubali Yesu Kristo namna alivyotawanya pesa ambazo alikuwa nazo katika konte yake.
Let me remind you, brothers and sisters, that we were lost sheep.
Acha niweze kuwakumbusha nyinyi wa ndugu ya kwamba sisi tulikuwa kondoo wenye kupotea.
In danger of wolves.
Na tulikuwa kabisa.
In danger of pits and cliffs.
Sisi tulikuwa wabaya katika hali ya dunia.
And might I add that sheep are not very smart animals.
Na tukiangalia kwamba haikuwa kidogo kama mnyama.
But our shepherd, the good shepherd, came to look for us and he found us.
Lakini mchungaji mwema, mchungaji mkubwa, alikuja kututafuta ili aweze kutupata.
This comes from the hymn, Come Thou Fount.
Acha tuweze kushuka chini.
Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God.
Na watu wanapokuja mbele ya Mungu ni lazima wawe na ile hali ya kutetemeka au kuwa na woga.
He to rescue me from danger interposed his precious blood.
Ni yeye ambaye anatutosha katika hali mbaya.
Second, not only does Jesus save us, but he teaches us to seek the lost.
Na Yesu Kristo alipokuja alitutafuta na akatufundisha namna gani ya kuweza kumtafuta Bwana.
Think back to the story of the prodigal son for a minute.
Tunaweza kurudia katika habari ya yule mkuu.
And let me get some audience participation here.
Labda nitakwenda kuomba labda mchango mahali hapa.
Who did the father represent in the parable of the prodigal son?
Baba alikuwa anaonesha mfano gani katika hii mfano ambayo inaonekana ya huyu mtoto?
God.
Kama Mungu.
Who did the older brother represent?
Ule mkubwa ya huyu mwana mpotevu alikuwa na maanisha kitu gani au alikuwa anapresent nini?
Yeah, the Pharisees who Jesus was telling the story in response to.
Ni wafarisao ambao Yesu Kristo alikuwa anawaambia habari.
So, where is Jesus in the parable?
Yesu Kristo yuko wapi katika hii mfano au hii maandiko?
The father? I thought the father was the father. That's what I used to think as well. I've come to believe, partially because of this Zacchaeus story, that Jesus sees himself as the true and better older brother that the Pharisees were supposed to be.
Na nimekuja kutambua ya kwamba Yesu Kristo amekuja kuonekana kuwa mkuu katika ile kundi cha Wafarisayo kama vile angeweza kuwa ungepasha kuwa.
If you remember from the parable, the older brother is at home in the fields complaining when the lost son comes home.
Na unakumbuka katika mfano huyu mkubwa wake alikuwa alibakia nyumbani katika majukumu mengine kipindi ambacho mdogo alikuwa amepotea.
But Jesus here in this Zacchaeus story goes and finds his lost brother. He seeks and saves his lost brother.
Na Yesu Kristo katika mfano huyu wa Zakayo alikuja kuweza kutafuta kile kilichopotea na kuweza kukiokoa.
The parable of the prodigal son is Jesus' answer to the question, why are you spending time with these people?
Yesu Kristo katika mfano wa Farisayo alimwambia kwa nini mko mnapoteza muda mwingi na hawa watu?
And his answer is, I'm bringing them home and you should be right here with me doing the same thing.
Niko nawaleta nyumbani na mngepasha kuwa pamoja nami kuweza kufanya kila kitu kama kile ambacho niko nakifanya.
I think that joining in Jesus's mission is an overlooked key to thriving in the Christian life.
Najua kwamba kuweza kujiunga katika huduma ya Mungu ni kitu ambacho kinakuwa kizuri kama Mkristo.
Many people, myself included, wonder, why don't I feel the joy and the compassion that a Christian is supposed to feel?
Labda mtu anaweza kujiuliza kwamba kwa nini siwezi kuwa na furaha kama vile Mkristo anaweza kuisikia au anaweza kuihisi.
Often we turn inwards and search our heart for heart problems.
Na hata kama tunaweza kurudia katika hali yetu ya kibinafsi au katika matatizo ya roho.
This is certainly important sometimes.
But habari hii ni habari ya muhimu nyakati fulani.
But I don't know about you. I can get depressed from looking at my heart too much.
Lakini sijui kungambo yako iko namna gani.
I think Jesus teaches us to turn our eyes outwards as well.
Na Yesu Kristo alipenda kwamba labda tumgeuzie uso wetu na macho yetu.
To change the parable that we've been using, what if we turned our eyes to the lost fish?
Kama tungeweza kugeuza macho yetu kwa yule aliyepotea au kondoo aliyepotea.
I don't like fishing.
Sifurahi ile jambo.
I think the reason is because I never catch anything.
Labda sababu ni kwa sababu sijawahi kugusa kitu chochote kile.
I've never met a fisherman though who doesn't really mind if they ever catch anything or not.
Labda sijawahi kufikiria kuhusu namna ya kuweza kugusa kitu chochote kile.
If you see a fisherman that's really excited about fishing, he's always excited about what he catches.
Na alikuwa na furaha sana kuweza kuchunga kondoo.
I'm not telling you all this to make you feel that everyone has to be some kind of professional evangelist.
Siongee hii kwa sababu labda kila mtu anaweza kuwa katika ile hali ya ujuzi kama hii.
But let's think about what Jesus and Luke in the Gospel of Luke is telling us through these stories.
Lakini acha tuangalie injili ya Yesu Kristo inatuongelea kitu gani katika kitabu hiki cha Luka.
What if you stopped grumbling about the Zacchaeus that you have at work or down the street?
Hacha tukuchukue kama vile mfano wa Zakayo ambaye alikuwa anatembea katika mtaa au katika sehemu fulani.
What if you chose to love him and show him acts of kindness?
Kama tunaweza kuambia kuweza kumpenda na kumuonesha ile hali ya upendo.
What if you got down on your knees at night and begged God to seek him and find him?
Namna gani unaweza kwenda chini, unakunja magoti mbele ya Mungu na unamtafuta?
And then if Jesus came to town and had to find somewhere to stay,
na Yesu Kristo amekuja katika mji na akatafuta sehemu ambapo ataweza kukaa.
If he stayed at the house of your Zacchaeus,
na akishuka, je, atakuja kukaa katika nyumba yako au nyumba ya nani?
Maybe instead of grumbling like the citizens of Jericho,
labda atakwenda kukaa katika kundi la watu kama vile alienda kukaa katika kundi la watu huko Yeriko.
You would sing for joy with the angels.
Na utakwenda kuona furaha pamoja na malaika.
You'd say, "Yes, Jesus, I've been praying for him."
Utasema ndio Yesu, nilikuwa ninakuomba.
Let's pray.
Acha tuombe.
Jesus, we thank you that you didn't leave us lost. We thank you that you came to find us, and we thank you that you did find us. We thank you also that you don't just store us in the corner until glory, but that you bring us along with you to find the lost, and we get to share in the joy of your mission. We pray that you would give us fresh joy as we remember that we were like Zacchaeus and you saved us, and fresh joy as we join with you in seeking that you might save the lost. Amen.
How do we respond to grace, to undeserved favor? How did Zacchaeus respond? Zacchaeus responded with joy. He received Jesus gladly. And then with joy, he gives away half his possessions. Because he knows that the abundant grace of Jesus will supply more than enough for him. Well, in Luke 7, we learn of a woman who responds similarly to grace.
Na katika kitabu cha Luka, tumekwenda kuona habari za mama ambaye naye amekwenda kufanya kama vile vile Zakayo amefanyiwa.
Let's read verses 36 to 50 first in English and then Kiswahili.
Tutasoma kitabu cha Luka 7:36 mstari hadi 15.
One of the Pharisees asked Jesus to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at table. And behold, a woman of the city who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. It's actually the same word used for rain, to rain tears down on his feet. And wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner." And Jesus answering said to him, "Simon, I have something to say to you." And he answered, "Say it, teacher." "A certain moneylender had two debtors. One owed 500 denarii, maybe $3,000, and the other 50, maybe $300. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now, which of them will love him more?" Simon answered, "The one, I suppose, for whom he canceled the larger debt." And Jesus said to him, "You have judged rightly." Then turning toward the woman, he said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little." And he said to her, "Your sins are forgiven." Then those who were at table with him began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" And he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace."
Kitabu cha Luka 7:36-50 inasema, mtu mmoja katika mafarisayo alimualika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule mfarisayo, akaketi chakulani. Na tazama mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi. Alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule farisayo, alileta chupa ya marimari yenye maramu. Akasimama nyuma karibu na miguu yake, akalia. Akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kumpanguza kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale maramu. Basi yule farisayo alimualika, alipoona vile, alisema moyoni mwake, "Mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, na ye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi." Yesu akajibu akamwambia, "Simoni, nina neno nitakalo kukuambia." Akasema, "Mwalimu, nena." Akasema, "Mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amuwia dinari 500 na wapili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi?" Simoni akajibu akasema, "Nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi." Akamwambia, "Umeamua haki." Akamgeukia yule mwanamke, akamwambia, "Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, huku nipaka maji kwa miguu yangu, bali ameidondosha machozi miguuni yangu na kuipanguza kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipa kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu maramu. Kwa ajili ya haya ya hayo na kuambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewa kidogo, huyu hupenda kidogo." Kisha alimwambia mwanamke, "Umesamehewa dhambi zako." Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, "Ni nani huyu hata asamehe dhambi?" Akamwambia yule mwanamke, "Imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani."
Now at this time it was not unusual for prominent people to host dinners, and others were welcome to come.
Na hii haikuwa hali ya kawaida kwa watu kuweza kuandaa chakula cha mchana na watu wengine kuweza kukaribia kualikwa kwa watu wengine.
They could stand around the outside of the table and listen to the conversation.
Watu wengine wangeweza kuja na kuzunguka huko nyuma ya nyumba na kuweza kusikiliza maongezi ambayo yanaendelea ndani.
The guests were not sitting at a table, they were reclining at a table eating.
Wageni hawakuwa naruhusiwa kuweza kukaa karibu na meza.
And so their feet were sticking out from the table.
Wengine walikuwa wanakaa karibu na meza.
The onlookers would be outside near the feet of the participants in the feast.
Na maana walikuwa wanakuwa karibu na miguu ya wale watu ambao walikuwa wahusika.
So there's no surprise that uninvited people are at this dinner as long as they're outside around the feet.
Na sio kitu cha ajabu ya kwamba watu ambao hawakuwa wahusika wanaweza kukaribia katika chakula cha mchana.
But there's great surprise at what she does.
Lakini kulikuwa jambo la kushangaza kwa kitu ambacho alichokifanya.
Onlookers are just supposed to listen. They're not supposed to disrupt what is going on.
Na watu wangepasha kuweza kusikiliza, lakini hawangeweza kukoroga kitu ambacho kilikuwa kinaendelea.
And she's weeping. The tears are streaming down her face.
Na yeye huyo mama alikuwa anatosha machozi kwenye uso wake.
and pouring those tears onto his feet.
Na hiyo machozi yake ilikuwa inamwagika kwenye miguu yake.
And then I think she must have forgotten to bring the cloth that she was going to bring to wipe his feet.
Na labda nafikiria kwamba labda alisahau hata kuleta mshwari au kitambaa ambacho angekitumia kwa kupanguza machozi yake.
What can I wipe his feet with? And so she probably unbraids her hair and loosens her hair down and wipes his feet.
Na alikuwa na nywele zake na kwa nywele zake alizitumia kwa kuweza kuwa anapanguza miguu yake.
And she kisses.
Na alikuwa na busu.
And then she breaks open this alabaster jar.
Na hii yote alikuwa anaifanya katika moyo wa furaha.
Very expensive perfume.
Kitu ambacho alikuwa na hata na maramu au alikuwa na perfume ya samani.
We can't be completely sure, but this may have been worth something like $15,000.
Na huyu mtu alikuwa kama vile na kama 15,000 ya dola tuseme.
Not something she could ever have purchased.
Ni kitu ambacho hakikuwa rahisi kuweza kukinunua au kukipata.
Perhaps a family heirloom passed down from generation to generation.
Labda ilikuwa ni vitu ambavyo vingefanyika katika vizazi na vizazi.
It was most likely far and away her most precious possession.
Ilikuwa ni kitu cha thamani sana ambacho alikifanya.
And as she breaks this jar and puts it on his feet, that smell permeates the entire room.
Na hii furaha amekwenda kuifanya na hii maramu amekwenda kuichia na ikaonekana kwamba imesambaa katika nafasi ambapo walikuwa wanakaa.
And so you can imagine Simon looking thinking, what in the world is this woman doing?
Na Simoni alikuwa anashangaa na kujiuliza kwamba ni kitu gani ambacho huyu mama yuko anafanya.
And then when he and the others at the feast recognize her, they feel even worse.
Na watu wengine ambao walikuwa pale labda walikuwa bado hawajatambua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinataka kutendeka pale.
She has a very bad reputation.
Kwa sababu huyo mama alikuwa na reputation mbaya sana.
Luke doesn't say why.
Hawakusema ni kwa sababu gani.
It may have been for sexual sin, which is what is normally supposed, but she also could have just been a well-known thief.
Luke hakuongea hapa ni kwa sababu gani, lakini ilionekana kama ni kwa sababu labda ya hali ya ukahaba ambao alikuwa nao.
Or a pickpocket.
Mambo mabaya ambayo alikuwa anayatenda.
And so Simon says to himself, just thinking, I thought this guy Jesus might be a prophet.
Na Simoni akajiuliza, nafikiria kwamba huyu bwana ni nabii.
But he doesn't even know who this woman is, what everyone else around this table knows.
Lakini kwa nini anashindwa kugundua ya kwamba huyu mama ambaye yuko anamtendea haya ni mama wa aina gani?
Who is this woman?
Huyu mama ni mama wa aina gani?
Why is she there?
Kwa nini anamwachilia vile? Kwa nini anaishi anakaa vile?
Why does she weep?
Kwa nini iko anamdondoshea machozi, yuko anadondosha?
And break open this expensive jar.
Na iko natosha kitu ambacho kinaonekana kwamba ndani mwake kama furaha.
She's a woman who has received grace.
Ni mwanamke ambaye alikuwa anaelekea kuweza kupata neema.
And this is the proper response to grace.
Na hii ilikuwa jibu.
When a heart is overwhelmed with grace,
wakati mioyo yetu inakwenda kujaa neema,
we respond likewise.
Tunakwenda kujibu, tunakwenda kuonesha.
Note three ways that she responds.
Na kuna njia tatu ambazo huyo mama amekwenda kuonesha.
First, she responds in faith.
Kitu cha kwanza amekwenda kujibia kwa imani.
She must have had some previous encounter with Jesus or with his teaching.
Na anapasha kuwa alikuwa na dua mafundisho fulani ambayo Yesu Kristo alikuwa anafundisha awali.
Maybe she heard him teach herself.
Au labda alisikia nafasi ambapo Yesu Kristo alikuwa anafundisha.
Or as Joe was speaking of, perhaps someone who heard Jesus spoke to her about him.
Au amesikia mafundisho ya Yesu Kristo kupitia watu fulani.
Maybe she had a one-on-one encounter with Jesus previously.
Labda alikuwa na mawasiliano na mtu ambaye alikuwa na elimu ya Yesu Kristo.
But in any event, she knows that she is a sinner.
Na kitu kikubwa ni kwamba alitambua ya kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi.
She knows that she deserves condemnation.
Alijua ya kwamba alikuwa anategemea, alikuwa anatakiwa kuhukumiwa.
But in one of these ways, she's heard that because of Jesus, she can have what she could never earn.
Lakini alijua ya kwamba kwa sababu ya Yesu Kristo angeweza kupata kitu ambacho alikuwa bado hajawahi kupata.
She could have forgiveness.
Anaweza kupata ukombozi au msamaha.
She could be clean before God.
Anaweza kutakasika machoni pa Mungu.
She could be welcomed into the family of God.
Anaweza kukaribishwa katika familia ya Mungu.
The Apostle Paul tells us this in Ephesians.
Na Paulo anasema hivi.
By grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God.
Kwa neema umekwenda kuokolewa, lakini hii ni zawadi kutoka kwa Mungu.
Just so, the woman responds to this good news with faith.
Kitu kikubwa kwa habari hii ni kuwa na imani.
She believes that Jesus is who he claims to be.
Ameamini ya kwamba Yesu Kristu ndiye ameweza kumfanya vile alivyo.
She believes that she can be forgiven by him.
Ameamini ya kwamba anaweza kusamehewa na Yesu Kristu.
She believes, so her first response to grace is faith.
Ameamini ya kwamba kitu kia kwanza ni kuwa na imani.
Second response to grace,
kitu kia pili kwa kupata neema,
love.
Ni upendo.
She responds with love.
Amekwenda kutenda jambo la upendo.
So this is what Jesus highlights in his parable speaking to Simon.
Na hicho ndicho kitu Yesu Kristo amekwenda kutia mstari wakati alikuwa anaongea na Petro.
This parable about a moneylender who forgives two debtors.
Habari ambayo aliongea kuhusu ule mkopeshaji ambaye amekwenda kutoa pesa na kuweza kusamehe.
He concludes, knowing that you are forgiven leads to love.
Na amekwenda kusema kwamba fuatana na vile umeweza kusamehewa inakupeleka katika hali ya upendo.
And when you know the depth of your sin and know that is forgiven, you respond with much love.
Na unapojua ya kwamba mizigo ambayo ulikuwa nayo ya dhambi imekwenda kusamehewa, unakwenda kujibu kwa upendo.
And all of her actions point to such love.
Na katika mambo yote aliyokuwa anapitika pale, maakte zake zote zilielekea upendo.
Jesus contrasts her actions with Simon's actions.
Na Yesu Kristo anaweza kuamini sasa matendo yake kama vile aliamini matendo ya kama vile Petro aliamini.
The point is not that Simon was discourteous towards Jesus.
Jambo sio kwamba Petro alikuwa na maneno mabaya mbele ya Yesu Kristo.
He did not treat Jesus as an important guest. He just treated him as one of the run-of-the-mill guests.
Ye Petro amemchukua Yesu Kristo kama muhudumu. Hakumchukua kama mtu wa ngazi ya juu.
And so Jesus concludes in verse 27.
Yesu Kristo akamalizia katika verse ya 47.
I'm sorry, verse 47. We can paraphrase that verse this way. As my parable shows, knowing you are forgiven leads to much love.
Kama vile ukiona ya kwamba umesamehewa, inakuelekeza kuingia katika hali ya upendo.
Her forgiven sins are many, and so she loves much.
Kama vile rehema ilikuwa nyingi naye akapenda sana.
When we respond, when we understand the depth of our sin and understand our forgiveness, we love Jesus much.
Na unapasha kuelewa ya kwamba unapokuwa na msamaha tunampenda Yesu Kristo sana.
But Simon does not recognize the depth of his sin.
Na Simoni hakuweza kutambua yale maneno ambayo aliyatamka.
He doesn't think he needs grace, or at least not much grace.
Hakuweza kufikiria kwamba alikuwa pasha kuhitaji neema au neema kubwa ilikuwa pale.
And so grace is not valuable to him.
Na neema ilikuwa ni kitu ambacho hakikuwa ndani mwake.
So the second response to grace is love.
Kitu kia pili ambacho kinaunganika na neema ni upendo.
The third response to grace is closely related to the first two.
Na kitu kia pili ni kama vile kitu kinafanana na kile kitu tena kia kwanza.
This woman sees Jesus as her treasure.
Yesu huyu mwanamke alimuona huyu mwanamke Yesu Kristo kama mtu kama hazina kubwa.
Jesus is worth risking getting thrown out of Simon the Pharisee's house.
Na Yesu Kristo alikuwa pale kama vile alikwenda katika nyumba ya Simon.
Jesus is worth more than this precious family heirloom.
Na Yesu Kristo ni mkuu zaidi kuzidi hata familia.
Jesus is worth her tears.
Yesu Kristo iko pale kwa iko mkuku kuzidi machozi.
Jesus is worth her humbling herself and wiping his feet with her hair.
Na kipindi ambacho alikuwa anampanguza na kwa machozi yake na kwa nywele zake.
Jesus is worth more than everything.
Yesu Kristo ni mkuu kuliko hayo yote.
Jesus is her treasure.
Yesu Kristu ameonekana kuwa kama hazina kubwa machoni pake.
She has received totally undeserved grace.
Amekwenda kupata neema ambayo yeye hakuwa anaistahili.
She responds with faith and love.
Amekwenda kujibia kwa imani na kwa upendo.
She responds by treasuring Jesus above everything.
Amekwenda kujibia kwa kuweza kuchukua hazina kubwa Yesu Kristu kuzidi vingine vyote.
What about you?
Ni vipi kwako?
God's grace has sought you and me.
Neema Yesu Kristu iko pale kwa ajili yako na mimi.
God's grace even brought you here into this sanctuary this morning, or brought you to tune in to this online.
Neema ya Bwana ndiyo imekuleta hata hapa asubuhi ya leo.
God's grace sent Jesus to pay the penalty of our sins.
Neema ya Bwana ni vile Yesu Kristu ameweza kuchukua dhambi zetu.
The penalty of your sins if you are in Christ.
Amekwenda kulipia dhambi zako.
Do you see that by God's grace you can be forgiven?
Na unaona ya kwamba kupitia neema ya Mungu unaweza kusamehewa.
Do you therefore have faith in Jesus?
Unapaswa kuwa na imani kwa Yesu Kristu.
Do you therefore love Jesus?
Unapaswa kuwa na upendo kwa Yesu Kristu.
Do you therefore treasure Jesus above all?
Unapaswa kuwa pale kwa kuweza kumweka Yesu Kristu kama hazina.
Believe in him.
Umuamini.
Love him.
Umpende.
Treasure him.
Umkamate kama hazina.
Amen.
Amen.
Good morning. So thus far we have heard about the grace that seeks the lost.
Kama vile tulivyosikia kuhusu namna ya kutafuta aliyepotea.
As well as what our response to grace should look like.
Na kama vile sisi nafsi mwelekeo wetu kwa neema unapaswa kuwa namna gani?
This third meditation is titled Blind to Grace from Luke 12.
Kuweza kutafakari kuhusu hii neema ya Mungu.
First, I'll read the scripture in English with the Swahili translation after. Luke 12:13-21. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to him, "Man, who made me a judge or arbiter over you?" And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." And he told them a parable, saying, "The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, 'What shall I do? For I have nowhere to store my crops.' And he said, 'I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'Fool, this night your soul is required of you. And the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God.'"
Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urinzi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa muamuzi au mgawanyi juu yenu?" Akawaambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo." Akawaambia midhali akisema, "Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, 'Nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu.' Akasema, 'Nitafanya hivi. Nitazivunja gala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi. Na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, e nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurai. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo, wanataka roho yako. Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitayarishe kwa Mungu.
So Jesus tells us to be on guard against all covetousness.
Yesu Kristo anatuambia kwamba tuwe makini sana katika kila kitu.
For one's life does not consist in the abundance of our possessions.
Ili kusikue kitu ambacho kitakayoonekana kwamba tumekiacha kwa sababu ya pozisio zetu.
In the parable he tells of a rich man who makes plans for his possessions that does not include God himself.
Habari hii imekwenda kutongea kwa sababu ya mtu aliyechia mbele mambo ya hazina yake, mambo ya mavuno yake kabla hakumcha Yesu Kristo katika maisha yake.
The rich man puts his trust in his possessions and not in the God who provided them.
Huyu tajiri amechia imani yake na mwelekeo yake yote katika mavuno yake, lakini hakumcha Yesu Kristo au Mungu katika maisha yake.
Listen again to what the rich man plans to tell himself once he has a bigger barn filled with goods.
Kumbuka angalia tena ni kitu gani ambacho huyu tajiri alikuwa anaelekea kufanya wakati alipata mavuno mengi.
Verse 19. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years.
Kisha nitajiambia nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea.
Relax, eat, drink, be merry.
Je, unaweza sakula, kunywa na kupumzika na ufurahi.
I'm reminded of how the psalmist directs his soul in Psalm 43 and 5.
Amekwenda kuwa na umri wake wa miaka kama 12, 43 na kuelekea huko juu.
Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God.
Unapaswa umuelekee Mungu. Cha imani yako kwa Mungu, hapana kucha imani yako katika vitu ambavyo ulivyojiwekea.
The rich man does not direct his soul towards God.
Huyu tajiri hakuweza kujielekeza uhai wake kwa Mungu.
He is blind to God's grace and provision.
Alikuwa iko kipofu machoni pa neema ya Mungu.
He fails to direct his soul to God with gratitude.
Alishindwa kuelekeza uhai wake kwa Mungu.
Instead, he tells his soul to obtain rest, sustenance, and joy from his many possessions and not from God himself.
Kinyume na pale alikuwa anaiambia nafsi yake, nafsi yangu pumzika kwa sababu ya vitu ulivyojiwekea, lakini hakuchia uhai wake kwa Mungu.
This is a lesson to us that God's blessing should encourage us to direct thankfulness toward him.
Baraka za Mungu zinapaswa kutuelekeza sisi kuchia imani yetu kwake Mungu.
We should enjoy financial and material stability God has given us.
Tunapaswa kufurahia pesa zetu na vingine vyote tunavyokuwa navyo kwa ajili ya Mungu.
But we should enjoy him more.
Lakini tunapaswa kumfurahia Mungu zaidi.
Eventually all of our collective possessions will rot.
Na sana sana kuhusu mambo ambayo tunajipatia tunapata.
Or they will need to be replaced.
Hii vitu vyote tunapaswa kuvibadilisha.
But God is indestructible.
Lakini Mungu hawezi kubadilishwa.
He cannot expire or spoil.
Mungu hawezi kuexpire hata siku moja.
He will never need to be replaced with something better.
Na Mungu hatawahi kubadilishwa kwa kitu kingine ambacho unakifikiria kwamba ndio kema kumzidi.
Not only is his essence eternal,
lakini sio tu kwa sababu ya mambo yake yote,
but his character and goodness is without measure.
Lakini kwa tabia yake na kwa biashara yake vyote.
God is not only the giver, he is the gift.
Lakini Mungu haiko tu akupatia lakini tena ni zawadi.
So we should direct our hearts, minds and souls toward him.
Kwa hiyo tunapaswa kuielekeza mioyo yetu na imani yetu kwa Mungu.
Also think about the inferior rest, sustenance and joy that the rich man could get from his crop compared to God.
Na kuna watu wengine ambao wanazama wakiingia katika furani kama vile huyu mtu naye alicha imani yake katika mavuno yake.
The rest that we have learned about in the book of Hebrews comes to us without great possessions.
Na kitu ambacho tumekisoma katika kitabu cha Waebrania kinatuhimiza kuweza kutia imani yetu kwa Mungu.
Likewise, the joy that we can get from God is such that it can withstand great loss and suffering.
Na upendo ambao tunaweza kumpatia Mungu unapaswa kuwa ni upendo mkubwa sana.
The food that he provides sustains our bodies and our souls.
Chakula ambacho tunakitia katika mwili ili kuweza kusaidia mwili wetu.
So the rich man's focus is on an inferior object and not the great God who provides it.
Kwa hiyo mwelekeo wa huyu tajiri ulielekea sana katika mambo ambayo alikuwa anatoa katika mazao yake kuliko kuelekea Mungu.
We also see that not only is the rich fool blind to God's provision for him,
na tukoona tu ya kwamba huyu tajiri alikuwa kipofu machoni kwa Mungu,
but he is also blind to his own fate.
Lakini tena alikuwa kipofu katika mambo ya imani.
Verse 20.
Sura ya 12.
But God said to him, "Fool, this night your soul is required of you."
Lakini Mungu alimwambia, alimtumia kila kitu, sio kwamba hichi mavuno aliyoyapata yanaweza kumsaidia.
In the things that you have prepared, whose will they be?
Na hivi vitu vyote ulivyojiwekea hazina, utakapotoweka vitakuwa vya nani?
So the rich fool lives in ignorance of his own short life.
Na hii chakula hii inakuwa na muda mfupi.
How foolish is it to live for possessions that you will lose when you die?
Na hii mambo yote ambayo mtu anajiwekea ni mambo ambayo mtu anaweza kuyapoteza kipindi ambacho anakufa.
What fascinates me about this is how nondescriptive Jesus is about his death.
Na unaweza kufikiria namna gani kuhusu kifo chake kilikuwa namna gani kwa Yesu Kristo?
We have witnessed some very impactful deaths this year.
Na kitu ambacho kinaweza kuzungumziwa hapa ni kuhusu kifo.
Some were famous prior to their death.
Na watu wengine wanaweza kufikia kipindi cha kifo.
And others became known because of when and how they died.
Na wengine hawawezi kufikia.
In both instances, days and sometimes weeks were spent focused on these details.
Na nyakati fulani tunapaswa kuwa tunafikiria sana kuhusu mambo haya.
In this parable, Jesus does not spend any time on these details.
Na Yesu Kristo katika maandiko hapa, Yesu Kristo hakuweza kuongea zaidi sana.
This focuses our attention on the main point.
Na inapaswa kutuletea mwelekeo wetu kwa mapoint fulani.
When we die, our possessions are lost.
Na wakati tunakufa, position yetu inapotea.
The details are not as important than the fact our souls will be required of God.
Na miili yetu au nafsi yetu itakwenda kutakiwa na Bwana.
What will matter then is not what we possessed.
Kitu ambacho tunapaswa kufanya tusitie imani yetu katika vile ambavyo tulivyovipata.
But if we were Christ's possession.
Lakini tunapaswa kutia mwelekeo wetu kwa Yesu Kristo.
Jesus underlines our ignorance by asking, who will own the things that the rich man possessed?
Yesu Kristo aliuliza hapa ya kwamba sasa ni mtu gani aliyerithi vile vitu ambavyo huyu tajiri alikuwa amevipata baada ya kutoweka?
No one knows the answer.
Hakuna mtu aliyejibu.
This should give us more encouragement to not be blind to his grace.
Hii inapaswa kutupatia nguvu sana kutokuwa kipofu machoni pa neema ya Mungu.
But to be rich towards God.
Lakini tunapaswa kuwa tajiri kupitia Mungu.
If being blind to grace is something we want to avoid,
kuwa kipofu machoni pa Mungu ni kitu ambacho tunapaswa kutosha au kuacha.
Being rich towards God is something we should pursue.
Lakini kuwa tajiri katika Bwana ni kitu ambacho tunapaswa kuhitaji katika maisha.
We should develop a deep passion to give as God gives.
Tunapaswa kufanya moyo mkubwa wa kutoa kama vile Yesu Kristo anatoa.
This includes but goes far beyond religious giving.
Na hivi ni vitu ambavyo viko pamoja kinyume na mambo ya dini.
Remember Zacchaeus' response to salvation.
Kumbuka ni kitu cha muhimu sana katika jambo la wokovu.
He immediately and spontaneously gave back to those he had harmed.
Na unapokurudia kwa wale watu.
And even gave more than he took.
Na ameweza kutosha zaidi ya vile vitu ambavyo alivipata.
We should look for ways to give out of the abundance that we have.
Tunapaswa kuangalia namna gani ya kuweza kutoa kuliko vile vitu ambavyo tuko navyo.
As God told Abraham in Genesis 12, I will bless you and you will be a blessing.
Kama vile Mungu alimwambia Abraham katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba nitakubariki na wewe utanibariki.
And all peoples on earth will be blessed through you.
Na mataifa yote katika ulimwengu watakwenda kubarikiwa kupitia wewe.
God doesn't bless us so we can just be blessed.
Mungu ametubariki ni lazima tuwe wenye kubarikiwa.
But so we can model him and bless others.
Na tunaweza kuwabariki hata wengine kupitia Mungu.
Note that it does not take great personal wealth to be rich towards God.
Na kila kitu ambacho tunaweza kukipata tunapaswa kukipata kumuelekea Mungu.
In fact, 2 Corinthians 8 mentions believers who gave out of their suffering in deep poverty.
Wale watu kitabu cha Wakorintho kinasema kwamba wale watu ambao labda wanakuwa na ile imani ya kutoa ni wao ndio wanakuwa na hali ya chini sana ya umaskini.
What we need to be rich toward God is not material wealth.
Kitu ambacho ni kitu gani ambacho tunatakiwa kwamba tuwe watajiri kwa Mungu sio kwa sababu ya mali ambayo tunakuwa nayo.
But faith that allows us to see he has given us more than we need.
Lakini ni imani yetu ya kwamba Mungu ametupatia vingi kuliko vile ambavyo tulikuwa tunahitaji.
He wants us to not be blind to this fact.
Anapenda ya kwamba sisi tusiwe vipofu.
But be thankful to him for what we have.
Lakini tuwe na imani kwa Mungu kwa kupitia vile ambavyo tuko navyo vichache.
He then wants us to use what we have to love others like he has loved us.
Anapenda kwamba tutumie vile vidogo ambavyo tuko navyo kwa kuweza kuwapenda ndugu zetu kama vile tunavyojipenda.
In closing, Jesus tells us life does not consist in the abundance of possessions.
Na Yesu Kristo alituambia kwamba mambo ya uongo kushuhudia uongo sio vitu ambavyo vinaweza kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho.
This should free us to give abundantly.
Na hivi vinatufanya kuwa na mizigo na kuweza kuachana nayo.
We should also thank God for what he has given to us.
Na tunapaswa kumshukuru Mungu kwa vile alivyotupatia.
We should rely on God for our joy and our rest.
Tunapaswa kudumu katika Mungu kwa furaha na kwa mapumziko.
While our possessions can be a part of our joy and rest, they should never be our ultimate focus.
Na position yetu inapaswa kuwa yenye furaha, lakini kisikuwe kitu ambacho tutakitazamia sana kwa vile ambavyo tuko navyo.
Our ultimate focus should be God himself.
Na kitu kikubwa sana tunapaswa kuelekea inapaswa kuwa ni Mungu peke yake.
And thus we should seek to be rich toward him and not ourselves.
Na tunapaswa kutafuta kuwa matajiri katika Bwana.
Amen.
Amen.